guest is on this beat, ladies and gentlemen.
Kupa shepo sura malaika una kiburi tabia nzuri nataka tuwe marafiki na tena tupendane unikumbuke za mara zama ni kweli natamani nikuweke ndani ila mina umwa nitakuacha mjane ni kweli natamani niishi na wewe ila kesho nkifa nitakuacha na nani you are my beautiful
oh my yeah,
na marazi ya moyo miwakufa leo wakufa kesho
listen
na maradhi ya moyo miwakufa leo wakufa kesho na yuna nipenda na kumiza moyo wako
usiliyama
kaza moyo ushinde usiliyama kaza moyo ushinde usiwe na shaka minataka tutengeneze story wakija wajuku waseme zamani ya kale palitokea watu walipendana iwe kama Titanic Rose na Jackie kaza moyo tukamilishe story si unajua ninae rafiki rafiki kipenzwa rana viki huyu rafiki naomba kuoe na ndoa yenu ni shudie weza kona kasa moyo siwezi pona unikumbuke milele na milele najua inauma ila piga moyo konde akuoe na mitapatara you are my beautiful
oh my yeah,
na maradhi ya moyo miwakufa leo wakufa kesho
listen my yeah,
na maradhi ya moyo miwakufa leo wakufa kesho na yuna nipenda na kumiza moyo wako
you are my beautiful
kaza moyo ushinde usilie mama kaza moyo ushinde
rafiki yangu basi hata nikifa usilie utakuwa tu umekufa mwili wangu ila bado kinafsi niko na nye na hata mkiza mtoto wa kiume naomba mwite jina langu
Records.